Rah. Trees.
Yeah, let's do this. Yeah. Anavyonata na nata na nata na nata najua amenipata nipata ila mtoto matata 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 hataki nipanyata yonyata yonyata sikupenda siku zote mimi kuwa hivi minywele timtim mchafu kama chizi ila hiyote sababu ya mapenzi nilo mpenda kanitenda sijiwezi sikupenda siku zote mimi kuwa hivi minywele timtim mchafu kama chizi ila hiyote sababu ya mapenzi nilo mpenda kanitenda sijiwezi yeah. Mara menuna mara mutuna mara mene blue tick roi na uma mara unasema unaibuka ghetto na ulinshatuma na hauibuki unaniachaje na ukwiru siku nzima shori msumbufu kila siku unanipa kalenda gemu haunipi unanizuga na hatch na desa staki nataka ndona zoleta wakati mimi mchizi nataka kula kashata mboga matata nyuma kafungasha ilo nyashi bambata taji nida pipitida na viuno na kata rangi na glow na mtunza na mpado my valentine flower cards I give you some more ila sijagonga mwanangu naishia tu kumpakata paka tuo wane ndo hiyo siku atanipa nyata
wananipa joy ndo unaniweza oh you are life wanna be a boy friend forever oh my wananipa joy ndo unaniweza oh my life wanna be a boy friend forever
kama napoteza muda
yeah. Kama unitaki basi niambie
japo moyo mi unani umambie
yeah. Kama unipendi basi niambie
siwe kama napoteza muda
yeah. Kama unitaki basi niambie
japo moyo mi utani uma yeah. Demu wangu mzuri bwana na nampenda sana ana rangi ya papai kata na shadona bodi nikitazama yes nashindwa hema usiombe vae kanga moko anavyotetema mnara upo imara baby nipe nafasi kwa nyuma yeye anazonema na japigwa pasi tungi sio issue ma sasa vipi mikasi au nataka nipige goti mbele ya kanda mnafu sitaki nataka dona zoleta wakati mimi mchizi nataka kula kashata mboga matata nyuma kafunga shelo nyashi bambata haitaji nida pipitida na viuno anakata sema unashitaka baby mintatekeleza so kisa mapenzi unanieleleza na kila nemu napo shori mtoto anapendeza nikiomba game ndio tatizo yataki kucheza
basi niambie kama unipendi basi niambie
isiwe kama napoteza muda
niambie kama unitaki basi niambie
japo moyo mi unani uma
kama unipendi basi niambie
siwe kama napoteza muda
kama unitaki basi niambie
japo moyo mi utani uma.